Universe Entertainment, feel the music.
Trim X Beats. The music. Smart Talk. Sprung.
Kwacha. Kumalawi kwacha. Kupusha hada. Tumba mkwe kwacha.
Kwacha. Kukoda ni kwacha. Nifuna tola goma kwacha.
Kwacha. Kumalawi kwacha. Kupusha hada, tumba mkwe kwacha.
Kwacha, kukoda ni kwacha. Nifuna tola goma funa kwacha.
Kwacha.
Kwacha. Kwacha. Kwacha.
Tola wisaga ndili benta uyo gona ndima menya haso dele kupusha sindi gonja bosa kakwacha sindi maupaswa ine ndima sine wa umboboko mababo uka sindi give sindi funo kalapa zilo ngati ikweta ndima weka dele olo kwa chayo ikweta siseka ndima lusi ndi ndima weka zokuia kusaga malibo gushi guys ndizi fila look at my gang gora nigga my friend timo ya malova kuma kundipasa kampan I'm just searching for cash mazoba of the pain my baby kundisa nkangari ndaika kampan kwa cha everyday simpwekesa ndima ha sa kazi uja mwendo andipa sa gora nyasi zose ikucho sa wandive sa
kwacha kumalawi kwacha kupusha hada tumba mkwe kwacha
kwacha kukoda ni kwacha nufuna tola goma kwacha
kwacha kumalawi kwacha kupusha hada tumba mkwe kwacha
kwacha kukoda ni kwacha nufuna tola goma funa kwacha
kwacha
Kwacha. Kwacha. Kwacha.
Unali ndima kwacha kweleza dola yanga ndikupasa kacha sindiseka pa kwacha ndisa kumacha dola kuika stonze kuichecha ndima kweleza dishi afana kama bola kuveka zanga zanga ushasha kundilo ndola nkazi wako kundifira kufuna nditaidzala goda music represent kufuna atati hala ndita kukuja kiki kujela chiki kuchola bondo mpaka kuende elastiki dine mfana wasiki kufasolo mina diki indi ya paposta utakunyamula piki utakumfusa dreamer kata pinazi winter summer wing ashaga shagos kipa sa islam kodani dimuzi ukangodiza usiwe washashangos
kwacha
kumalawi kwacha kupusha hada tumba mkwe kwacha
kwacha kukodani kwacha nufuna tola goma kwacha
kwacha kumalawi kwacha kupusha hada tumba mkwe kwacha
kwacha kukodani kwacha nufuna tola goma funa kwacha
kwacha
Kwacha. Kwacha. Kwacha.
Kwacha. Kumalawi kwacha. Kupusha hada. Tumba mkwe kwacha.
Kwacha. Kukoda ni kwacha. Nufuna tola goma kwacha.
Kwacha. Kumalawi kwacha. Kupusha hada. Tumba mkwe kwacha.
Kwacha. Kukoda ni kwacha, ndufuna tola goma funa kwacha.
Kwacha.
Kwacha. Kwacha.
Kwacha.
Kwacha.